Sha, yo, Biki, baby. It is Paka Bomba, baby. As I do for Biki, baby.
Yeah, so, baby.
Hey, Muku Soka Wali. Mumutima. Ngokujido buchafu. Ngokutukula Wali. Ngosoka. Kuyisa kolua u. Ebi tuli muli. Ngokubiziwa. Semento mutalina musenyu. Awolo atuka. Kusango mwana atamanyi kunyiga omuti waya butukuza ebi tulina biziba kati ndia butala ono mwana yasinga kuvalwe nakulaba omutima nakyusamu kuvale wanzikiriza omutima nagonzamu baby gegamanyi komukwano. Ye kwansingira balungi wona baby gegamanyi komukwano baby ye kwansingira balungi wona okukwete kupimwa kuminzani nze ntandikira mutani okukwesikwa kulira kusowani kwetaga mune pulani my baby tolina bisirani emikisa jya mami nedani baby gegamanyi komukwano yegwe uwe kamanyi omukwano kuvalwe nakulaba omutima nakyusamu kuvale wanzikiriza omutima nagonzamu baby gegamanyi komukwano singira balungi wona baby gegamanyi komukwano baby ye kwansingira balungi wona mukusoka wali ngomutima ngagujido buchafu ngokutukula wali ngosoka kuyisa koluwa ebi tuli muli ngokubiziwa semento mutalina musenyu awolo atuka kwekusango mwana atamanyi kunyiga omuti waya kutukuza ebi tulina biziba kati ndia butala ono mwana yasinga baby gegamanyi komukwano baby ye kwansingira balungi wona baby gegamanyi komukwano baby ye kwansingira balungi wona.